vile na kupenda nitaisi uchungu ukienda mama. Mama, nisha kukonfirm umeshinda supu ya mranda mama.
Unajua chako imekuwa wewe, na mkitumu na kuwaza wewe. Kiongozi wangu waga ni wewe, inakupenda milele.
Ay, mapenzi nyavu nyavu, kutoka kwa wangu mbavu. Imenifanya fiatu fiatu, wangu kipapasa shavu langu.
Baby, unipaka te 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 te, nidekeze unileweshe. Minapendo kinipaka ta te 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 te, yeah, 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 yeah.
Nitakupaka ta te te te, minapendo kinidekeze. Nitakupaka ta te te te, yeah, 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 yeah. You, I'll do anything for you, Adasa, do you know me na tetemeka because of you? Adasa, do you know me na cheka cheka because of you?
Vipaji vyetu vimetuleta pamoja, nasikitika sikujua mapema, ila muda huko tutajenga pamoja. Yani ni mimi na kuimora.
Baby, nakupenda nime notice. Hallelujah, you're the only girl I know. Nisha kukemba kemba and I like it. Sita kucheza, you're the only girl I see.
Sika make music, tutengeze mtobi. Tamuwete Celine Dion, tutengeze mziki. Tulishane vizuri, imeandikwa.
You,
baby,
anything for you, you,
baby,
I'll do anything for you, going.